Tu as vu comme un soupo soupo la deca tu. Yali fululu, la boi ma vie tu m'chana aussi comme un boussou tu. Achindwe pepo, achindwe pepo atoki, achindwe pepo, achindwe pepo atoki, achindwe pepo, achindwe pepo atoki, achindwe pepo, achindwe pepo atoki. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Ndo yeye uyo, alonio na wafo. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Huku fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki.
Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme. Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme.
Comic Slicer.